Enjigiriza eteredwa ku nninga okuva yennyonnyole ekiviirako ebigezo eby'akamalirizo wansi w'ekitongole kya UNEB okubbibwa nga ate bannannyini masomero agaba gakwatiddwa ne batakwatibwako. Ensonga eno eyanjuddwa Honorable Twejjukire ng'ono ye mubaka akiikirira ekitundu ky'e Kazo County mu lukiiko olukulu lw'eggwanga n'agamba nti Paalamenti eyisa obutitimbe bw'ensimbi nga mulimu okuteekeka ebigezo, okubitambuza, okubikuuma n'ebirala bingi. Wabula kyennyamiza nti ebigezo bino bibbibwa kyokka UNEB kwekwata ebigezo by'abaana bano, bannannyini masomero ababikuuma n'abalala tebakwatibwako, nti kyokka abayizi be banyigirizibwa ekiviirako n'abamu okugenda mu bufumbo ku myaka emito bwe giti.
The mandate of UNEB protect their excellence. This parliament allocates money to them for invigilation, for inspection, for scout, for everyone. They fail on their job, they take the blame to the young, innocent children. What is more happening, Reverend Speaker and colleagues, is that when this is happening, after the hearing, the owner of the school is not arrested, the inspector is not arrested, not arrested, not charged. The young children who get affected, no one follows to know where they go. Some drop out of school, some get married off along the way, and no one takes the responsibility, Reverend Speaker.
Yombaka we Kalungu East mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Gonzaga Sewungu n'agamba nti kyennyamiza nti abayizi bano bwe bayitibwa ku kitongole kya UNEB boogera kyere engeri amasomero gye gabayambamu okukopa ebigezo nga kyokka era tewabaawo kikolebwa eri bannannyini masomero gano.
We passed the law here, which is very pertinent on this hearing, but a lot of attention must be given to cheating of examination. And as we are talking now, even the owners of schools on this year, we are happening. But that's keen interest, honorable, as we've raised it, because we are going for such proponents here. When they invite these children, even I had issues in my course today, but children are called to UNEB with their head teachers, and children testify how they copy. It's very painful. But there are organized crime, Madam Speaker, even when we have the law acting, which must give more attention. I can attest here that there's a school I don't want to mention. Children collect money from their parents when parents are aware. They collect over 20 million to bribe investigators and supervisors. But the main challenge is children appearing before the UNEB committee as investigating copying, and they give facts how they cheated.
Mukwanukula, Minister w'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Moriko Kadochu ategeza Paalamenti ng'ensonga eno bwe batayinza kujanjulira wano nga bakusooka okugitunulamu hamu ne ministre, olwo nno alyoka akomawo n'alipoota enzijuvu ku nsonga eno.